kigano yo hitangazamakuru kuri wa kane mukandida Habineza yavuze ko nubwo bahuye n'izi ngorane aya matora ntabahuriye nayo babaye mu mwaka w'2017 kuko kuri ubu usanga harabaye mu kwisanzura
kugeza ku munsi wewe bitumaze kugera mu turere 26 n'urundi turere twose twakiriwe neza uretse mu karere ka Kangoma na Rulindo aho twahuye n'ibibazo muri Ngoma ho abayobozi bemereye ko politiki cyangwa se abakanda biyamamazisha bavuye muri politiki itandukanye nivuga ngo icyo gihe byatuvangiye cyane Ngoma twabigaragaje na Rulindo naho bakoze bisa nk'ibyo bafungisha n'amaduka ahantu hose abantu bose kujya ahandi
ubuyobozi wa Green Party yabwiye itangazamakuru ko ibibazo bagiriye mu turere tubiri Ngoma na Rulindo babigejeje kuri komisiyo y'igihugu y'amatora twashatse kumenya icyo iyi komisiyo yakoze kuri ibi birego bya Green Party tuvugana n'umuyobozi w'iyi komisiyo Madamu Oda Gasinzigwa atubwira ko aza kudusubiza ko yari mu nama gusa twongeye kumushaka ntitwamubona kuri telefone igendanwa muri iki kiganiro n'abanyamakuru Frank Habineza yabajijwe icyo avuga kubavuga ko ishyaka rye riri mu kwaha kw'ishyaka riri ku butegetsi rya FPR Inkotanyi n'uburakari bwinshi yateye utwatsi abavuga ibyo agaragaza ko ishyaka rye ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda
abantu twebwe twavuze kuva tutangira kuri ishyaka rya opozisiyo tukanabikubitirwa tukanabifungirwa tukajya no muri efizire njyewe ni ikimenyetso nagiye mu buhunzi bwa kabiri navukiye mu buhungiro nzaje nguze nza no mu gihugu cyanjye ndangira zitubaga mu buhungiro inshuro ebyiri ibyo byose wabikora uvuga ngo urifite undi muntu ukorera no turakorera abanyarwanda niyo no mu nteko batubuje kuvuga abantu batubuzaga kuvuga ngo nimuvuga ngo tuzandukana no mu nteko ngatakaza umugati cyangwa tutweza gupaje mu nteko gukorera imigati ntabwo byarekeye aho twakomeje duhangana n'ibyo bibazo yewe nazakubwira ati sipini twazigiyemo niba n'umutabizi nayo ukabibabwira n'igihe ejo bundi mvuga kuri muzi zo mu Bwongereza byari binkozeho hafi kwirukana mu nteko ubwo se mba munsi iyo tuba turimo tuba turi ku muriro abantu badashaka ko tutangaze tuvugira abanyarwanda
mu turere amaze kunyuramo yiyamamaza umukandida wa Green Party yagiye yizeza abaturage ko mu gihe bamutora azakuraho umusoro w'ubutaka abantu bakagira ubwisanzure ku mitungo yabo ko azagabanya inyungu z'amabanki amwe n'abaturage ibiryo bihagije avugurura ubuhinzi umuyobozi wa Green Party avuga ko mu byo yizeje abaturage hari iby'ishyaka rye ryamaze gukora mu myaka 6 rimaze mu nteko ishinga amategeko ariho ahera avuga ko afite icyizere cyo kuzatsinda amatora
iyo twiyamamaza ntabwo tujya kuri site gusa ko naho duciye twiyamamaza ariko tukumva yuko biterwa n'iyi myaka 6 tumaze mu nteko ishinga amategeko aho twavuze ibintu byinshi twahuguye tuzakora bigakorwa leta ikabyemerera bigakoreka kugira ngo abaturage bafitemo icyizere ko turi ishyaka ritabesha iyo tuvuga bishoboka kandi bigakunda ariyo tubizeza babona ko akunda nkavuga ko mu by'ukuri imbogamizi zabaye ntabwo nini cyane kurusha ibyiza twabonye twafite icyizere yuko mu by'ukuri amatora tuzayatsinda neza ari abadepite baziyongera kuko nabivugaga nibwo bagera kuri 20 ndetse na perezidansi yazuba tuyifiteho turimo kwifatisha intoki kuri 55%.
Umwe mu basesenguzi bakurikirana hafi politiki y'u Rwanda Dr Bukanani Ismaile kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika ku bakandida bose batatu barimo guhiganwa muri aya matora yo kuyobora yo kuzayobora u Rwanda abakandida bose bazategereza ifirimbi ya nyuma hamaze gutangazwa watsinze amatora
tugiye ku mukandida nka Green Party Habineza Frank murabizi ko nawe sibwo bwa mbere mu mwaka 2017 ari mu bakandida batatu n'ubundi bari biyamamaje aha rero urabona ko ubu ngubu noneho mu 2024 uburyo agenda yiyamamaza urabona ko yahinduye imvugo yahinduye ibikorwa kubera ibyo amaze kugeraho kuko nawe ni umwe muri icyo gihe umaze kuba umwe mu bagize Inteko Ishinga Amategeko imigabo n'imigambi agenda avuga harimo bimwe bigaragara ko abaturage babo bamuri inyuma kandi bashyigikiye ishyaka rye aho wenda bamwe bagiye bamubaza batese Dr Frank urabibona ute mu rwego rwo kugira ngo kuzatsinda muri uno mwaka akavuga ko yabona amajwi ageze kuri 55 cyangwa se ku cya kabiri ukurikije n'uko yabonye amajwi muri 2017 ibyo numva ko twategereza ifirimbi ya nyuma
mu matora y'ubushize mu mwaka w'2017 ishyaka Green Party ryari ryagize amajwi 0.4% ugereranije n'abaturage bagera hafi kuri 7.7 million bari biyandikishije kuzatora icyo gihe usanga yaratowe n'abaturage bagera ku 28,000 gusa. Asumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika i Kigali.